Bwana Denis Kazungu yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroziranga abafungwa yari yambaye agapfukamunwa inkweto n'amasogisi by'ibara ry'umukara n'amapingu ku maboko. Kumwinjiza no kumusohora mu cyumba cy'urukiko yararinzwe bikomeye ku buryo byari bigoye gufata ifoto cyangwa video imugaragaza amasura. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha 10 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gusambanya abakobwa ku gahato mbere yo kubica n'ibindi. Uregwa yahise abwira urukiko ko yemera ibyaha byose uko byakabaye. Ubushinjacyaha busobanura ko Kazungu yakoreshaga amayeri atandukanye mu gukora ibyaha. Hari abo yabeshyaga ko afite ibibanza ashaka kugurisha, abandi yamenya ko bashaka imirimo akabizeza kubahuza n'abayitanga. Bumurega ko yinjizaga mu nzu yabagamo mu Busanza Kanombe ku Kicukiro yabanzaga kubazirika amaboko n'amaguru abatera ubwoba ko agiye kubica nibatamuha ibyo yabashakagaho. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abo yagiye yambura amatelefone akabategeka kumwereka imibare y'ibanga, akabatwara amafaranga kuri telefone no ku mabanki, n'abo yagiye atwara indi mitungo yimukanwa. Kubagize amahirwe yo kumutoroka murega ko nyuma yagiye abatera ubwoba ko nihagira icyo batangaza azabarimburana n'imiryango yabo. Buvuga ko yakoraga ibyaha Kazungu yari yarigise Joseph Dushimimana. Buvuga ko we yamaraga kwica Kazungu yahitaga bataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yabagamo, kandi ko yaratuye ahantu hitaruye wenyine hameze nko mu gisambu. Ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshye, nta kibi na kimwe nahatirijwe mu kwemera ibyaha. Ibyaha bundeze ntacyo narenzaho kuko twaganiriye bihagije, ntacyo nongeraho nta nicyo ngabanyaho. Uwo ni wo murongo Kazungu yatangiranye yiregura. Uko yisobanuraga amarira kubaregera indishyi niko yarushagaho kwisuka. Yemera ko bo yishyuye harimo ab'igitsina gore 12 n'umwe w'igitsina gabo. Umucamanza yamubajije niba hari abandi bantu bafatanije mu gukora uruhuri rw'ibyaha. Kazungu yavuze ko umugambi yawupanze ku giti cye. Yabajijwe kandi cyamuteye kubikora, yasubije ko ari ibikorwa bikomeye yise bya kinyamaswa. Yavuze ko nta kintu na kimwe cyari gutuma bikora, na cyane ko iyo aza kubiterwa n'ubukene yari kureba handi ajya gushakishiriza amaramuko. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyaha yakoze bigize impuriranye mbonezamugambi. Bwarondoye ibihano kuri buri cyaha buhereye ku bwicanyi buturutse ku bushake gisumba ibindi, bumusabira gufungwa burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kazungu asaba kumugabanyiriza ibihano kubera ibyaha yakoze. Yatakambiye urukiko abo yabikoreye ndetse n'igihugu muri rusange. Yihanganisha abavuga ko yateje ingaruka, asaba ko bamubabarira kandi bakabohoka kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ati ndasaba imbabazi cyane cyane Perezida wa Repubulika kuba yaradutoje kuba intore nkaba narabaye ikigwari. Akivuga ibyo, Kazungu yabaye nk'utuzamo gake, agenda yumvikana mu ijwi ry'uzi ikiniga, ari nako asuka amarira imbere y'umucamanza akihanaguza agapfukamunwa yari yarambitse ku meza. Uko yariraga ni nako kubaregera indishyi aho bari bicaye hari habuze uwahoze undi. Yakomeje agira ati ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nkabagira impfubyi, n'ababyeyi natwariye abana babo, ariko mbasezeranya ko ntazongera gukora ikibi nk'icyo ku butaka bw'u Rwanda. Sinzongera kubabaza ababyeyi bahetse ngo mbahekure. Yisunze ingingo z'amategeko, Foste Murangu umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzashingira ku biteganywa n'amategeko bikazubahirizwa, rukazareba imyitwarire ye mu butabera, rukazamuhanisha igihano gito gishoboka. Iburanisha rirangiye, Kazungu bongeye kumubohesha amapingu, bagenda bamukikije banga ko abanyamakuru bamufotora, ari nako abitabiriye iburanisha barushaho kumukomera bamuvugiriza induru. Byari bigoye kubona baregera indishyi bagira icyo batangaza. Bwana Evariste Siyomana ni umusaza wari witabiriye iburanisha, arabwira ijwi rya Amerika uko yaryumvise.
Nagahoma munwa numva iryo araburana burana amafuti nazo miliyoni 10 numva zizari hamarira y'abantu bamwirutseho.
Kubwa byagombye kugenda bite
ko bigashoboka ko uri umuntu ari gutwikwa ku mugaragaro rwose nwe.
Naho kumarira Kazungu yasutse mu rukiko nyuma yo kumusabira ibihano, Paul Ndagije Imana, Evariste Siyomana na Skoviza bayo bari bitabiriye urubanza bagize icyo bayavugaho.
Bose we namarira riye hariya ni daimoni niyo mute
aramarira nge nakinavuze imbere yanjye habe na gito yakaba yaterwa n'isoni n'ibyakoze
ara ntago aramarira yavuga ngo ararira
nukwirize
umuntu wishe abantu bangana kuriya ni ibintu bikomeye cyane.
Ukijyanye n'indishyi Kazungu aregwa, abitabiriye iburanisha nazo bagize icyo bazivugaho.
Barebye mu mutungo afite bakabona ayo mafaranga yavamo bayamuca.
Uko mbibona niba hari ubushobozi yakabaye yatanga izo ndishyi, kuko abo yababaje barababaye bafite n'agahinda kenshi. Mva ni ibintu birenze cyane.
Abaregera indishyi muri uru rubanza baragera muri 7, barimo abasaba kwishyurwa amafaranga barirwa muri miliyoni 100. Kazungu aregwa ibyaha bikekwa ko yakoze hagati y'umwaka w'2022 na 2023 mu matsinda babaga baganiriramo hakunze kumvikana amajwi y'abibazaga uburyo Kazungu bamuzanye bamukinga itangazamakuru, bakabiheraho bakeka ko ibi byaha byaba bifite abandi babiri inyuma. Hakunze kumvikana abaturiye inzu yabagamo bavuga ko babonaga imodoka z'ibirahuri byijimye zahazengurukaga mu majoro. Umutekano wari wakajijwe kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba kiburanisha hagaragaraga bo mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano z'akazi n'abari bambaye gisivile banafite imbunda zigaragara nizo bari bambariyeho. Urubanza rukazasoma mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ehwa Jurusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.